tababarkan uu soo dareeray muddo toddobaad ah, ana soo arday shaqo gedisan la ka baray xirfadaha hoggaaminta faylan iyo fikirka muhiimka, walina tababarkan qaban qaabay macadka Alif Bekolaja. Ujeedada tababarkii sidii kor lan qaadan lahay fahamka ardayda intii ugu guda jirana maalmo fasaxa iskuulada. Maamulaha Alif Bekolaja Abdulrasaq Saaq Buule iyo waliba uu soo qaadalay sababa iyo qowdan tababaradan iyo muhiimadda iyo lata in ardayda la baro hoggaaminta fayla.
Runtii ardayda iskoolada dugsiga dhigayaan ayaa maadaama lama usbuuc fasax ah meen qowanayhiin usbuuc ku mid ah tababar oo runtii aad qiimo badan saan rajeeyo wal badan iyo ku faa'iideen tababarkaas oo ka saabsanay leadership skills-ka iyo critical thinking skills iyo saas oo kale goal setting skills iyo study skills. Afar mowduuc ardayda aad muhiim ka ahayo runtii madii aan baahiyay oo aragnay yaa waabdeedas doorni ardayda geeka walbarada hayta oo macaahida iyo iskoolada nidaamiga anka badan waa ardayda degmooyinka inta badan ku kooyeen ardayda marka caqabad badan iyo walbarashada kula kulmayeen marka qaabka anka fudus iyo walbarada koran may kaloo aragaas ee mowduucaas ni dhaliyay in ururada iskoolada iyo macaahida ay tahambadeen magaalada urur macnaheedu salaan eedanka badadi markatii may garowsanayeen in leadership skills walaalo la sii saas oo kale ardayda isla markii problemka madii ka dhigay ma fikiray macnaa fikir weyn ma soo biyaayeen si aan qabaa korto mise ar koran mowduuc critical thinking waxyaabo aan doornay ku mid ahayti goal setting oo kale ardayda dadada warsata wal qorshe iyo dadiisan mustaqbal iyo meel iyo fadaayeen mayna ka tafaas madada warsata makiin ku jawaabo kora saadartay marka maan suubinayeen goal setting kaas ama qaabka yool dejinta iyo barni runtii iyo safeelan ku faa'iideysan rajee Michael Aragase arday oo runtii wal waxaan fayl leh walbarada fadaw laakiin qaabka waliin barada fadaw in kasaan steps qaabka miskiijiyo iyo walbarashada nooc yeeto sil inshaallah mariyo priority kale si aan fahansanayn wasuuna ma isna mowduu oo leero study skills oo runtii walbadan iyo ku fayday aan rajayo warkay meega koobay Elif hadii Ilaahay idima oo soo ku duulo baahida markaas deegaanka jarta iyo ardayda barnaamijka kala nooc oo kale ah iyo gudoon iyo qabado doona oo soo fiiriyo daada iyo garaadka ardayda shalka diisan
aanu kumade ardayda ku faa'iideystay tababarka iyo waliba iyo ku hadalena waliyaabo iyo bardan iyo ona dalbadan inta tababarka la sii wadaa
maalmoon waliba college ku soo haday barnaamij oo markaas ay ardayda England ku faa'iideen lan tan galay tumishan tamaan oo iskuulada fasaxeen oo barnaamijyadaasi ardayda safeelan ku faa'iideen ka jaray aan oo gudoomiye aha naftirkay eedan faraasana waayo walbadan markaas ay oo qaldanaayeen hadii si gaar ah lan fiiri dhanka oo leadership skills ay gudatay meelasiiti leadership skills madama hay gudoomiye ardayda Alifra University College waa walbadan oo markaas ay aan meelo ku aragay macallimiinta diyaan ku faa'iideeyay ka jiraan hadii la erro college-ka meen mahadnagay in koray maamulaha Alifra University College Ustaad Abdulrasaq Saaq Buule Afra idan maasantala saasoo kale macallimiinta barnaamijkaasi biyan waliba si free ah biyan idan kama sinyala meesii codsaday anti markaasiiti barnaamijyada noo ah oo kale ee labadi oo markaasiiti ardaydana lan faa'iideey wiig kale hadan in imaan markaasiiti nin faa'iideeydar idan maasantin hada maaqul assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
trading ka afshan maalan sooday shanta maalan kooyana walbana ku faa'iidi walaan iskoolka baan ku faa'iidi ku faa'iidi oo nisfilaankii iskoolka dhigaday oo lana ku faa'iidi ku faa'iidi macallimiinta dhamaan iyo maamulyaalka Alif iyo dhon umahanage sida faa'iido iyo barnaamijka maana ninkii jeediyeen way ku sii codsaday lahay isbuugan in seliman fasaaga intii oo maana isbuuga seenin in sii kordhiyan oo trading kani nin ziyaadiyan ku rajaylay
markaan ku hadal programada oo san training kun ka qaadani afarta program eedan ku faa'iide markoo alxamdulillah ilaahay mahadleh marka lamaad mahadilaa oo la kuna telefoon haafan geek program ku maqaadafan alxamdulillah markii aan walin mahadnagay maamulaha Alif markana macallinka markana encouragement ni sameeyo programadu eedan ku faa'iideen waana wali si rajeeyay intii oo naniisi badi suuna ka faa'iideen wili walan in dhamaan hadleen in balaawne leen si ato laakiin marka ana kooyay iyo hadda eedo inshaal duunin
todobaad in ka dambi waliba magaalada Baydhabo tababar shalka dhisan lan qabday ardayda dhigdaas iskuulada iyo jaamacado magaalada Baydhabo iyo hadaa fasax muddo lama toddobaad ay ku guda jiraan anaas oo korlan qaaday tababaradaas oo korlan qaaday xirfadaha muhiimka ah ardayda inay markaasi iyo baradana